Lonely Johnny nyumbani pachungu na ilo koloni ulioni la shukuru kwa Mungu na usikufuru we mzungu mana una nuru sio kundu sasa uko huru na kwa mudu toka chini ya uvungu wa moyo wangu kachini tuyajenge na jua mapenzi anaumize la tulize loenge chukua kwa likosa ni mwana amecheat kizembe na ndo likona mweka mjini sata koma na nenge nani zahiri nakini bwana kulipa tabiri sisiri kwa hili penzi kufani tabiri ustahiri unakiri Mungu kakupo tajiri toka tukanywa tambili mteme bwana sodiri kwanza bahiri bahiri ba bahiri bae kathiri kathiri ka kathiri kae swahili swahili na swahili nae piga na chini we wanini wangini wataishi nae
na nae wana gani kaukanku vae nilipa moyo ya ani utaka mwili nani kawaloyo kanifanya ukatiri shani nae single girl sitaki tena mapenzi shani nae single girl sitaki tena mapenzi
funny they don't feel that when you tell me funny they don't feel that when you tell me funny they don't feel that when you tell me
we mrembo mzuri utampata mzuri zaidi yake kajiamini anaijua shuhuri kumbe unajua zaidi yake yes kiburi sata pata kiburi zaidi yake na atajichimbia kaburi na utakuwa mwisho wake we ni kifaa na aliko na kifaa cha kutumia ukafubaa akakimbia na kushangaa unamlilia mapenzi ubongo mataa chagwa njia tweki gia natambaa mwachende kimara sita batadia ni dhahiri na akini bwana kulipa tabiri sisiri kwa hili penzi kufa ni tabiri ustahiri unakili Mungu kakupo tajiri toka tukanywa tambili mteme bwana sodiri kwanza bahiri bahiri ba bahiri bae kathiri kathiri ka kathiri kae swahili swahili nae piga na chini we wanini wangini wataishi nae
wana gani kaukanku vae